Yeah, yeah. Here's another one.
Here's another one.
Here's another
one. Something
dodgy.
Kama jelo la noti utaponiona ni sum zede juwa na koti ha. Kwa asila na zilamba na shoti sinaga shobo na mademu hata kiwa kidoti. Why? Kama shida niza kwangu za wahusu nini bize na mambo yangu na walia pini kuna wengine wanajifanya wai juwa dini kejeli na maneno utatoka wanapenda kuniona niwe chini wao wawe juu binadamu
kawaida ya
maneno yanachoma kamkuki lakini sianguki
kawaida ya
niwe na stress kibao shida kibao lazima watasema
kawaida ya
sijawahi kula chao sina chao
yeah.
Na bado wananena
yeah.
Kawaida niko peace na mabest na mademu ananipeti wanachezea kishete cha kukopi na kupesti kauli mbiu ya mimuhenga uwezi kula bila kuliwa uwezi kwenda kawaida ya wageni wanavimba wanawazidi ujanja wenye nyumba kila kitu anajifanya wanajua cha kushangaza adijipo anatungua kama shida niza kwangu za wahusu nini bize na mambo yangu na walia pini kuna wengine wanajifanya waijua dini kejeli na maneno utatoka wanapenda kuniona niwe chini wao wawe juu binadamu
kawaida ya
maneno yanachoma kamkuki lakini sianguki
kawaida ya
niwe na stress kibao shida kibao lazima watasema
kawaida ya
sijawahi kula chao sina chao na bado wananena
kawaida ya
hey yo Ben to the music nimekuja hivi sema
ndo habari ya mjini
wakuja ludi kijiji
Some touches.